رادیو گردی امریکا. Tuwa suhuja nshuti mutazama tukula dirigiri ya Amerika tuwa ikaze makuru ya tru ya mugitondo kuri iki cyumweru i Washington DC muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera ku yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda na ku isaha 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe muri cyumweru. Amakuru yo mu karere tuyohere hano i Washington DC muri Amerika, umunsi w'ubusabane bw'abanyarwanda bavuye imihanda yose wiswe Rwanda Day warabereyemo ibiganiro ku ngingo zinyuranye. Icyabimburiye ibindi cyahawe insanganyamatsiko igira iti u Rwanda mu myaka 30. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta wavuze ijambo rigitangiza yagarutse ku iterambere yemeza ko u Rwanda rumaze kugeraho mu myaka 30 ishize. Avuga ko rumaze kwagura umubano n'ibihugu binyuranye by'amahanga, ku buryo mu Rwanda hari abahagarariye ibihugu byabo bagera kuri 45 mu gihe guru komeza kongera umubare w'ibihugu bishya rushyiramo za ambasade. Ibyo yavuze ko birimo Brazil, Yorodani, Arabia Saudite, Indonesia na Republika ya Czech. Yagarutse kuri gahunda y'amasezerano iri hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza arebana n'abimukira, avuga ko u Rwanda rwinjiye muri iyo gahunda mu rwego rwo gutanga umusanzu warwo mu ruhando mpuzamahanga ku kibazo kirebana n'ubusumbane mu by'ubukungu butuma bafite amikoro make bava mu bihugu byabo bagashakisha amaramuko mu bihugu bikize. Minisitiri Biruta yavuze ko u Rwanda rumaze kwakira abantu barenga 2,000 bavuye mu gihugu cya Libya, muri bo habarenga 1,200 bakaba barashakiye aho baba mu bindi bihugu byo hanze. Yagarutse ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko cyongeye kubura nyuma y'uko leta y'icyo gihugu itashyize mu bikorwa amasezerano yarashyizeho umukono n'umutwa M23 irwanya, bigatuma wongera gufata intwaro mu mwaka 2021. Yavuze ko iyo ntambara hamwe n'indi mitwe irimo uwa FDLR byatumye abanyekongo barenga 100,000 bahungira mu Rwanda, bamwe muri bo bakaba bahamaze imyaka irenga 20. Umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame w'u Rwanda n'umufasha we bari muri birori. Ibindi ku ijambo Perezida Paul Kagame yavugiye muri birori turabibagezaho mu makuru yacu ataha. Bagenzi bacu babyitabiriye bamaze kubidutegurira. Mu mpera z'iki cyumweru, igisasu cya rokete cyaguye mu mujyi wa Goma muri karitsiye ya Mugunga, komine ya Karisimbi, gikomeretsa abantu babiri. Jimmy Shukran bakomera nibyo tubwira.
Ibyo byabereye muri karitsiye ya Mugunga, imwe mu zigize Karisimbi mu mujyi wa Goma. Mugunga ni karitsiye ikora ku muhanda mugaruva go mujya Sake, ihana umupaka na komine ya Goma ahagana muri Sake. Nimwe muri karitsiye zituwe n'abantu benshi kurusha izindi mu mujyi wa Goma. Tukihagera twasanze imbaga y'abantu baje gushungera ibyabaye. Abantu babiri bahakomerekeye bikomeye bahita bajyanwa ku bitaro. Ni igisasu cyo mu bwoko bwa rokete kimaze guterwa muri aka gace ka Mugunga. Icyo tubona ni uko arinze 5 zashwanyaguritse, izindi ebyiri zigashya ibikorwa remezo birimo insinga ziyobora umuriro w'amashanyarazi ziwunyujije ku muhanda mugaruva go mujya Sake nazo zahiye. Sadiki zirimwe abagabo n'umuturage wo muri karitsiye ibi byabereyemo yatangiye atubwira uko byagenze.
Ibyo twatwiciye mu karitsiye mu rugi wacu, tugiye kumva ikintu gitambutse mu kirere. Abari kwanza mu ngambi imbere ku Samsamu bagira ngo ni indege iri kuza, abantu mu karitsiye bamwe baryama hasi. Ikintu kiza kiri kuza kiri kuvugiriza kirangije kiba kikubise mu mbuga y'umusaza, kiba kitanye umwana n'umubyeyi. Aho nkanya abamotari bahise baza bahita bashya ku mamoto bahita babajyana mu kadisipa gahita kugira ngo babashe vava utu amabande bahita bajyana mu sebe. Bunyonga bombi imaze kugwangwaho ni uko abantu baje bahura gusa baza gutabara, inzu zirasenyuka, ikintu kidusanga kikubise hasi cyane cyacimbye hasi.
Abandi baturage twasanze batubwiye ko bakomeretse barimo umusaza w'imyaka 72 n'umwana we bari bicaye mu mbuga hagati. Dona Karibadu n'umwana w'imyaka 14 nawe dusanze aho ibi byabereye.
Iyi bombe yaje ikubita hari iruhande hari umusaza ndetse n'umwana muto, abo bose bahise bakomereka. Ibi byateye ikibazo gikomeye kandi abo basaza berekejwe ku kigo nderabuzima. Ubu ngubu biduteye impungenge cyane. Ubwo iki gisasu cyamaze gukubita aha ngaha twese twagize ubwoba, kuko nubwo cyazaga twari dufite impungenge, ariko twahise turyama hasi nuko tujya gutabara nyuma.
Iki gisasu kimaze kugwa muri karitiye abaturage bahise bagira icyo bagikomeye batinya ko ibikorwa by'iterabwoba bishobora gukomereza mu mujyi wa Goma nk'uko bimeze muri territoire n'umujyi wa Beni. Hodari Muhawe Darius ni umuyobozi w'urubyiruko mu mujyi wa Goma asaba inzego za leta kugira icyo zikora vuba na bwangu mu kurinda abaturage ibi bisasu.
Ngiye nk'umukuru w'urubyiruko rwa Kivu y'Amajyaruguru ikintu ngomba gusaba government ni ukuvuga ngo bakore ibyo bishoboka byose bakore ikintu cyo bita nani kureba irambunda irambunda M23 gukoresha reba bitangirwa mu mujyi wa Goma irambunda bagomba gushakisha ukuntu kose na drone zo bafite ukuntu bayinetraliza kuko sinone cyangwa jo gusa ahubwo ndi kubona ko ibombe iratumara cyangwa simbunda bari gukoresha iramara abaturage hano mu mujyi wa Goma.
Guverineri wa Kivu ya Ruguru General Peter Chirimwami Nkuba yahisagera aho ibi byabereye. Uyu yihanganishije imiryango yahuye n'ibi byago anizeza abaturage ko leta igiye gukora ibishoboka byose mu kurangiza intambara irimo gutera ibiza mu baturage. Kuva intambara yatangira mu burasirazuba bwa Kongo nibwo mu mujyi wa Goma haguye igisasu nk'iki. Ibi bikaba byateye impungenge mu baturage. Ibindi bisasu byatewe mu mujyi muto wa Sake na Mweso mu teritwari ya Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Impande zombi zihanganye zirimo FARDC na M23 zikomeje kwitana ba mwana ku kibazo cy'ibisasu na za bombe ziterwa mu baturage. FARDC ishinja M23 kuba ari ibitera, M23 nayo igashinja FARDC kuba yibasira abaturage. Abaturage bakomeje gutakariza ubuzima mu ntambara zibera muri Kongo cyane muri teritwari za Masisi na Rucuru aho inyeshyamba za M23 zihanganye n'ingabo za leta FARDC. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemuka.
Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Ni byiza kuri mwese mutajya muhwema gukurikira gahunda zose za Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Ndizera mukomeje kugubwa neza aho muhereye mu bice bitandukanye by'isi. By'umwihariko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukarangizwaho n'umuryango Ejo Youth Eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri mikro rero muri kumwe nanjye Karemera Patrick Bikers. Iwacu dutuye hari abana bafite ubumuga bugiye butandukanye by'umwihariko ubwo kutumva no kutavuga. Akenshi usanga aba bana bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga, ibyo twakita ubumuga bukomatanyije, bahura n'imbogamizi zibakomera cyane cyane mu bihe bari kwiga amasomo yabo. Aho usanga bagenda bahura n'imbogamizi nyinshi zigiye zitandukanye zituma batajya ku ishuri ndetse kandi n'ababashije kugerayo ugasanga baracikirije kubera kubura imfashanyisho zigiye zitandukanye by'umwihariko nko kubura abasemuzi b'ururimi rw'amarenga babyigiye, ugasanga birabagoye mu myigire yabo. Byinshi rero kuri ingingo, reka nemere mugenzi wanjye Nkurunziza Pacifique atugezeho icyo bamwe bavuga kuri insanganyamatsiko y'uburenganzira bwo kwiga ku bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga.
Aha ni mu gipangu gikoreramo ikigo cy'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga RNUD mu magambo ahinnye. Kubw'Imana Alphonsine, umwe mu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, ari guhara mu busitani bwacyo. Akazi ke ka buri munsi ni ugukora amasuku muri icyo kigo. Ntiyagize amahirwe yo kwiga. Mu ijwi rya Kwizera Clementine, umusemuzi w'ururimi rw'amarenga, arasobanura impamvu yatumye atiga.
Sinzi impamvu nanjye ntigeze ngira amahirwe yo kujya kwiga, kuko nakuze mbona abavandimwe banjye bo bajya ku ishuri, ariko njye ntabwo najyagayo, nagumaga mu rugo nkakora imirimo yo mu rugo. Umubyeyi wanjye yigeze kunjyana ku ishuri. Ngezeyo rero nigaga n'abandi bana bumva badafite ubumuga nk'ubwo mfite, birananira kwiga. Umwarimu ntiyari azi amarenga, nanjye ubwanjye sinari nyazi, ahitamo kunkura mu ishuri.
Kuba utaragize amahirwe yo kwiga ubona byarakugizeho izihe ngaruka?
Ingaruka zo ni nyinshi. Ubu ngubu ntabwo nzi kwandika, ntabwo nzi gusoma. Kandi mfite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Ahantu hose ngiye rero nsanga batazi ururimi rw'amarenga, bikangora kuba nakumvikana nabo, nimba ari byo nshaka kugura, nimba ari serivisi nshaka, bakampa urupapuro ngo nandike kandi sinzi kwandika. Bakanyandikira sinzi gusoma, sinshobora kumenya kubisoma. Rero urumva ingaruka ni nyinshi, bituma mbura serivisi nakabaye mbona, bituma ntashobora kuvugana n'abandi bantu. Urumva rero ni imbogamizi ikomeye cyane kuri njyewe.
Ese ubona ari iki cyakorwa kugira ngo abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga babashe kubona uburyo bwo kwiga ushingiye ku bumuga bafite?
Bishobotse amashuri yakira abana bafite ubumuga, nibura muri buri karere se hagiye habamo ishuri rifite ubushobozi bwo kwakira abana bafite ubumuga mu byiciro bitandukanye, harimo n'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, imfashanyigisho nk'abandi bana bafite ibitabo basoma, hari amakatuni bereka abana. Ayo makatuni yose rero usanga arimo amajwi, ariko twege ntabwo tuyumva. Hakaba izo katuni zijyaho abakora amarenga, hakaba uburyo bwo kwigisha abana gusoma inyuguti zose, amagambo yose mu buryo nyine bwihariye bitewe n'ubumuga afite, kugira ngo ashobore kuzamukana n'abandi, kandi hajyaho wenda uburyo bwo korohereza abanyeshuri bafite ubumuga.
Ingabire Angelique nawe ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, yize amashuri abanza n'ayisumbuye, ayarangije akomereza mu mashuri y'imyuga. Aha asobanura icyamufashije kwiga. Mukaba mugiye kumwumva mu ijwi rya Omar Kayigi, umusemuzi w'ururimi rw'amarenga.
Nize amashuri abanza i Butare kwahitwa Sejeshemu i Gatagara. Ndangiza amashuri abanza mu kizamini cya leta nk'abandi, gusa sinigeze niga amashuri y'incuke nk'abandi bana. Yari mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza gusa, naho icyo gihe amanota yakiri makeya kubera ko kwiga byabaga bisa nk'ibingoye. Iyo bigishaga nk'ibintu birimo cyane mu Kinyarwanda, amasaku, amajwi mpuzanyito, byarangoraga cyane kuko ururimi atari rwo rurimi nakuze nzi nk'abandi bana. Ariko narihanganye, nirwanaho, ndatsinda. Nyuma nza kujya mu mashuri yisumbuye, cyo koza kubw'amahirwe kuko icyo kigo cyari kirimo abana bagenzi bacu bagiye bamenya ururimi rw'amarenga, kujya badufasha kudusemurira. Nkora troncome, ndatsinda, njya muri senior 4, niga HEC, History, Economic and Geography. Ariko rwose nari mfite abasemuzi, ariko abarimu ko nari maze kumenya, wenda kuba nasoma nkandika, nafataga amanote nkakurikira ku kibazo by'abantu bandika. Nashoje muri 2015.
Abarimu b'abasemuzi yarafite cyangwa se bashaka gusemurira?
Abo nabo bashaka kubona babaga ari abanyeshuri bagenzi bacu, kuko twabaga twarabanye igihe bakagenda bamenya ururimi rw'amarenga, nabo kandi atari amarenga nanone atomoye, aho ijambo ryabaga batazi nko kubara ivuga amarenga, yadukoreraga spelling rimwe na rimwe, ubundi bakadufasha bifashishije inyandiko, tukandikirana nkamwandikira akanyandikira, nkamwandikira akanyandikira, nkamenya gutyo icyo mwarimu ari kuvuga.
Ingabire Angelique akomeza agaragaza umusanzu w'imfashanyigisho, by'umwihariko abarimu b'amarenga mu myigire y'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Nanone turamwumva mu ijwi rya Omar Kayigi.
Ubundi iyo mwarimu azi amarenga, ikintu cya mbere ni uko guha amakuru akagusobanurira n'isomo ari kwigisha, kuko iyo nta marenga mwarimu azi ujya kubigusobanura ku ruhande, hari ibigenda atakaza cyangwa atakubwiraho kandi mwarimu yabivuze. Ariko mwarimu w'ubwiye azi amarenga, ibyo avuga byose abishyira mu marenga, ukabasha kubikurikira nta mbogamizi. Urugero nk'iyo wenda nta musemuzi uhari, ubwo iryo shuri ndiga nte koko? Ufite akamaro cyane, kuko nk'umwana utuma kutuma nta kintu bigaba ari kumva. Nibyo ari kwandika, nibyo ari kopura kuri ku kibazo, ariko ntagazi ibyo ari kwandika ni ibiki? Urugero nka chemistry, biology, geography, ni amasomo asaba kumva ibyo ari kwandika ibyo ari byo. Ndasabye rwose abasemuzi babe bahari, niba badahari abarimu bahugurwa. Gusa nyine iyo bitabaye umwana arihangana akakoresha uwo muhati yawufite agakomeza, kubundi ni amahirwe kugira ngo uzatsinde kandi nta rurimi rw'amarenga ruhari mu ishuri.
Uwamariya Florentine, umukozi mu nama y'igihugu y'abafite ubumuga ushinzwe uburezi n'imibereho myiza yabo, arasobanura ingamba bafite mu guteza imbere uburezi bw'abafite ubumuga bwihariye.
Nta nubwo ari icyo cyiciro gusa cy'abatumva n'abatavuga gikeneye bwa burezi bwihariye gusa, n'icyiciro wenda cy'abafite ubumuga bwo kutabona, naba benshi biga mu mashuri navuga yihariye. Mu biganiro byinshi bimaze igihe bikorwa, leta yashaka uburyo n'ubuvugizi bugikorwa bwo kugira ngo nibura hongerwe, bashaka uburyo hakongerwa ibigo byita ku bana bafite ubumuga byihariye, nibura kimwe muri buri ntara kugira ngo bijye bibasha gufasha abo bana. Ni nk'ingamba zirimo kwigwaho ziganirwaho ayo mashuri yongerwe, leta nayo igiremo uruhare, noneho ntihagire umwana n'umwe ufite ubumuga uwo ari we wese usigara inyuma mu burezi.
Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda ya 2022 igaragaza ko abantu 330,729 bafite ubumuga mu byiciro bitandukanye ari bo babasha kwiga, kuva mu mashuri y'incuke, abanza, ayisumbuye, amashuri y'imyuga, kaminuza n'amasomero y'abakuze. Muri aba, abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga baragera ku 530,139. Nkuru nziza Pacific ku bw'ikiganiro ejo.
Reka dushimire kubw'Imana Alfonsina ufite umuga wo kutumva ndetse no kutavuga, wadusangije uburyo atabashije kwiga kubera ubumuga afite, ndetse kandi yanatubwiye ingaruka agenda ahura nazo kubera ko atize. Dushimiye by'umwihariko Ingabire Clementina wemeye kutuganiriza atubwira urugendo rwe nk'umwana ufite ubumuga wabashije kwiga ko nubwo yize amashuri yisumbuye ndetse n'imyuga rwari urugamba rutari rumworoheye kubera ko nta mfashingisho ndetse n'abasemuzi b'ururimi rw'amarenga yahuye nabo. Tunashimiye cyane by'umwihariko Kwizera Clementina ndetse na Omar Kayigi, abasemuzi b'ururimi rw'amarenga badufashe kumvikana na Alfonsina ndetse n'Ingabire bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga. Ndetse kandi tunashimiye uwa Maria Florentina, umukozi mu nama y'igihugu y'abafite ubumuga ushinzwe uburezi n'imibereho myiza yabo, badusobanuriye ingamba bafite zo guteza imbere uburezi bw'abafite ubumuga bwihariye, ko hari kwigwa uburyo hakongerwa amashuri yihariye y'abafite ubumuga butandukanye, cyane cyane ubukomatanyije.
Kurikirijwe ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Herukana nkuru nziza yaguwe neza kwa Mukapa Kome, ariko kandi yibaza impamvu Mukapa Kome ataramutwitira umuhungu yamusezeranyije. Nanone yibaza uko byagenda umuryango wubaye waramenye ko yasahuye ibishyimbo akabishyira Mukapa Kome. Ubu bimeze bite? Nimukurikira umukino.
Muyao! Muyamba!
Nikizaha! Kinguru zumbwire nta kibazo.
Ayiwe! Sinzi ibyo ngonzi.
Ubwo ni ya nkoni yanjye uhutaje.
Hey.
Nari nayegetse aho inyuma y'urugi ngiye kuryama.
Yewe, kurya utabona n'icyumba cyawe ntikibona. Ariko ngira ngo nuko ari aka kadirishya k'imbaho bashyizeho.
Ubundi se habonaga ngo ndebe iki?
Mwamukanye.
Tumbwire icyo nkanguriye. Dore ko ibiparo byawe ari umunsi. Ndakumva.
Nyine, nashaka kukubaza niba nta mafaranga ufite ngo nze kudodesha urukweto rwanjye rwacitse.
Ariko zahabu ntukansetse. Amafaranga se mwana wanjye nyakuri kuzi ko ntakora. Nkaba ntahinga ngo byibura ndagurisha imyaka nkuremo agahumbi cyangwa bitanu. Ndagwaye umuye koko.
Yewe. Muyo.
Ndakumva.
Wivuga byinshi ndabizi yafite ntiwayanyima.
Biragaca hirya.
Ikindi nashaka kukubwira. Nimugoroba nshobora gutinda gutaha.
Urabutinda wanyuze hese zaha. Muza amafaranga ko guha none ugiye kuyishakishiriza.
Oya.
Zaha. Ndagusabye ntuzandavure witwaje ubushobozi buke bwacu. Sibyo?
Umara rwose muyo. Ahubwo hari umwana twigana w'imuhire urwaye. Nashaka kumushyira amakayi no kumusobanurira ibyo twize adahari.
Datamina. Ibyo bikakuvana ni gatako. Ukambuka ukajya imuhire ngo nugusobanurire umurwayi. Zaha, ndakwangiye. Hasoni.
Ese ubwo wampaye uruhushya muyo? Ko nawe ajya mfasha mu masomo kenshi.
Ndabyanze zahabu. Ubwo se uramutse ugiye imuhire bakakugirira nabi. Mwana wanjye uragira ngo nawe nkubure nk'uko nyoko byamugendekeye. Abanyamuhire bagira urugomo ndabazi.
Ako kugeza ubu ntabwo tubizi neza niba mama yarazize abanyamuhire cyangwa yarazize agahinda kakabije yatewe n'umuryango wacu. Ubwo se koko
ndavuze ngo tegereza zakira umusobanurire rimwe, ahubwo isaha zo gutaha nizigera numva ugeza. Uranyumva?
Bibiri, birindwi, cumi na bibiri.
Mukapa ko cha izi pesa utanibatia ko se mbisiri.
Mbisiri. Pardon.
Kwa chuka banya kavuyo waga huku.
Pardon.
Kambeka mafranga.
Kakuru si
mafranga.
Kajira.
Jendo mere wa mtipa ya jire Kimbia, kimbia.
Acha ni kimbia.
Ndiyo.
Kandu kibo na SMS. Uitungira ngaruke ntome kurugo rwawe. Maza kucheza ya afika.
Sawa, sawa wende wetu. Tinji. Tinji.
Preza.
Uretse. Uretse kuyatwara. Yansu bise mwereke.
Zile franga zikukua zako.
Asikio.
Nikuwa zania ni zako washuruje. Nge kubisa.
Funga mdomo ya mbesire. Leta tu.
Pardon boss, pardon. Aya ya.
Soka tinji. Soka tinji.
Bara kubeshe. Ninde wakubwiye ko nyina ezenda nasomye ku chanza nyese.
Wente.
Hakuna da ezenda.
No. Wente.
Severance
yitaje kufika kamusaka. Ninde nasi akwiye. Wente tutaongea wente.
Hola kina ya.
Ndaje.
Ayaya urama mije kabisa mukapa ko service. We mina end. Lakini nene ko kama mina kuya sezi kwa mie kabisa
eh. Siwa.
Naje mgawa mize naje. Nziza wanje. Achir akaritio ndakazanye ubanda bakiri aho uyu munsi barugirwarize pe
ushatse kuvuga ko bigera nimugoroba wabengeranye se
na urabyumva karaba
harya ibintu byanje biri hedi
usijari sheri usijari
byose wabibitse neza nta kibazo
umura rwose sheri cyane rwose si spana ni jeki
hamwe
ni gisarubeti
oh kaburi cyagushiri asante sana ega ngunda kuzi kwibwiriza
sheri ariko disi winyiri gita itonde itonde gato wa
sha umaraga shweki iki gitondo mbona ko njya gukanyika neza neza
Oh, urama zaino wagira ngo n'udusoko twurunyuranyurane shaho.
Ntugeze tunyonyembera mu rw'imisozi gihu.
Ko nawe.
Komeza umurusha. Ndakumva
iri wawe. Umugore wawe akakubaza waraye uramusubiza iki?
Ngoko. Na Maria zora cyavuga.
Atakuhuha.
Ugira ngo hari ijambo jifitu wanja
sila po wala
ni mami ima ndachimura mwazi wakihidira mundu nimbe waziri kuruzenche zika home chera mumba uninje taiga wafu
nanji simbi ziriko sepoz nako Freddy
narengeze ngorongeye bagiye ko nakubwiye kujya unyita Fred Nire
erega buriya no kubavuga mu isina birambangamira ako nyine nzajya ngerageza kubera ko mubishaka
oya nuka bigereho ikibazo rwose urwo ruhishya nararuguhaye rwose narwo ese buriya wowe nzajya nkwita nde Nire njye nkwita Nini se cyangwa Nene
Nirere nacyo rindwaye.
Abandi bakozi mbese batashye.
Ego ku cyane. Sinshobora kwinjira muri ibiro byawe hari umukozi n'umwe ndeba. Hey. Amagambo y'abanyamuhire sinazayakira.
Buriya rero Nirere wagize Imana. Ubusanzwe gye sinkunda guhakaza abagore n'abakobwa. Ugiho rishima pe.
Nange na Debora na mama byusa tujye dushima Imana.
Imana se gusa. Cyane njye ahubwo.
Ari.
Uzi bizungereza byahataniraga imyanya mwicaye mu mbese.
Natwe ko tubyishyurara.
Birakubangamira se?
Oya da. Oya.
Ngahigira hino wicare hano imbere yanjye maze umbwire uko akazi kagenze rero, sibyo? Ariko agenda wa mwana w'umukobwa ufite amaguru meza y'ibitese.
Ihangana uburetse kunkora aho mbaze nkubwira ibyo nakuye mu rugendo nagiriye gatako.
Oya bo byihore nejo wabimbwira. Igira hino nkubwira aho uvuga ari ngiye.
Ariko winkurura boss, rwose ndekura basi ndisa.
Igira hino humura ariko.
Umva no gukomanga.
Papa, mumbabarire niba mbarogoye.
Eh, oya ntako turogoya muhungu wanje.
Ubwo rero boss muri ayo mafoto yizenze uko arenye ni mugira iyo muhitamo murambira hanyuma je de Brazza ajye kwishyura.
Eh, ha. Yanze yareba neza jo mu gitondo nta kibazo.
Ibisangwa minzira ntambuke.
Oya, ni wowe narinje kureba.
Utikisha abakozi banje bashaka hiki.
Nyihanganira gato papa. Nifuzaga kuvugana na Nirere ku burwayi bwa musaza we. Ntabwo mutinda.
Uburwayi bwa musaza wanje.
Nire.
Bite se. Ni sawa.
Musaza wameze ate ko duherukana mba lift muvuye kwa muganga bamushyizeho sima.
Musaza wanje arahosha. Nire ntegereje kumusubiza yo bakaturebera uko bimeze.
Eh, umva rero ikinzanye. Mbwira. Wowe kumaze igihe muri kampani ya papa kandi nkaba nkomeje kumva amagambo avugwa ko kugira ngo ahakaze abagore n'abakobwa banza kugira uko bamugenza hari icyo waba ubiziho.
Mbabarira bisa njye rwose ibyo ntacyo mbizi. Icyo nshinzwe aha n'akazi si ukumenya ubuzima bwa bosi rwose kandi ugiye rwose njye nifite n'akazi kenshi ugiye pe.
Nyamara ushobora kuba ufite amakuru ni
rwose ndeko
igihe cyose umaze muri iyi kampani.
Mama horo.
Eh, Damas, we. Shanda, wana kanyamu nezu karushu nganu maze konga, kubisa.
Ariko nkuru nziza rwose. Nise, nakubwiye ko mfite abashoferi b'inshuti zanjye dukorana urugomo.
Hey,
bansomeje agacupa niyo mpamvu y'akanyamu nezu mbonana.
Okay. Ah, papa.
Hey, ikanye se wayirangije.
Aha, nayirangije da. Ahubwo.
Hey.
Yahindu rebe niba uko nayikanitse bihura n'ibazo ya rifuti.
Umwizera ra
umva dama ngenda kanika nti bakanike erega
amapine se kutahinduye urunzi
oya twapina sanza amapine atari ngombwa
yamanya ta
ukubize se nagucabiranye dama aba yari ikibazo cyatuma amapine ahindurwa nubize ntahita mbikora ntirewe nkubaza cyane rwose
homa y'amafaranga nahe rero buri muryango wanjye uburanegereje
ah erekanya gushye ahubwo se dama kuko nakubereye umubitsi mwiza ntaraza kumbwira agacupa koko
itari none ariko
ngo iki
wenda nk'ejo mbere y'uko nambuka umupaka
mvanya
uzanjyana n'ahandi ujye unywera kose
sha damasa amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri ahubwo se ari yese ko nari nayabitse muri uyu mufuka
ngo iki reba neza
amahina tata reka nkuremo n'iki gisarubeti ndebe neza se umufuka nari nayashyizemo kwari uyu reka ndebe no mu yindi mifuka mana we mana nyirijuru we bikira mariya data mina dama do imifuka yose irera
nizere kumyinisha ariko
nkuya ni ukuri pe
shawe urunzi amafaranga yanjye wayanywereye ko nazikurutsa koko
ariko se koko dama urumva natinyuka kunywera amafaranga wambikije koko hakiya mungu sinabigerageza
toka kure nurunzi numinishe rwose nabikire nsaga nzi kumbeshya
oya nukuri pe
ariko wa mugani wawe ndabona n'imifuka yose nani giceri kirimo ndagukubita umbwira aho wanshiriye amafaranga ko n'imyenda wari wambaye ariyo ucyambaye utayihinduye ngo tuvuge ko yasizemo iyo wakuyemo
waretse kumfata ndugu yangu
toka kure
oya ntabwo nakubeshya
wa musenzi we umva nkubwire ndaguteza abagenzi bajye bagukubita mpakuyamaye
umva nkubwire none twumvikane
uyu musenzi
umva dama mbabarira ni ukuri ndagusabye w'inteza abanyamuhire
wari wababona se
mvuse nkubwire bankubitira kunyica ahubwo noneho umva wowe
umva
ihangane rya none umva se ningera mu rugo ndakomeza ndebarebe neza rwose ndebe
iwanjye
hari n'igihe nasanga bayakuyemo bakayambikira
murunzi
umva rwose ntabwo nakwemera ko aya mafaranga yaba yatakaye ate ko naho nayabitse
murunzi ndakuretse ariko ugahera hano nawitegure
gukubitwa
ugomba kunyishyura amafaranga yanjye wanze ukunze ejo nzagaruka uyamereze
ejo se ejo
cyangwa uyanyuraze kuri telefone ntiriwe
kuri telefone kuri telefone
kandi mutinda nzashyiraho n'abandi
ngaho da damasi baramucabiranyije da
bisangwa se wazashyira gira icyamenya kuri ruswa itangwa muri kampani ya se Alfred ntuzacikwe n'igice cy'ubutaha.
Nshuti muduteze amatwi masagonda make turatugeze ku isaha 12 umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Mwakoze kubana natwe kuri mikro.